kino nkibagamba embeera ennungi gye oyagala mu bulamu obwo gw'oyina okulwana n'ogyetuusaako. Embeera ennungi gy'oyagala mu bulamu bwo teri muntu ajja gikutuusaako. Si munnabyabufuzi, si pasta, si reverandi, si profeti saani. It has to be you. Mande bwegana gezaako Tuesday. Tuesday bwegana.